Genius Empire. Lwaki walwawo okunfuna? Lwaki walwawo okundaba? Bino by'omukwano nze nalina bitanga binzonza bizinganga n'enkata. Naye gwe tolinga bali abalala abazanyisanga bafuna gazaala. Gana mapenzi gange njaga kuwa kubanga baby oli mwovu ku balala. Sichanonya, sichadaga, sichalonja, cause I have you in my life. Ain't no lie, yange nyawe, amalala tuwewele. Ain't no lie, jimpe nawe, amalala tuwewele. Wanjolo, jagalalu mungu taleko enama wajolo. Siti wanga kugulile na kuchikoko. Wabato yenda kutale kwayo ebudon. Chikwano change kusikira kwenye kumaido.